yenyukela baba ngithwele umthwalo
umthwalo
ngicela izimpendulo sithandwa buya wayungenza so I don't understand no no cause I gave you everything you know ayeyo umphocela